ubona usuka esweni uye enhliziyweni bese ulandela izenzo. Kulezi zinsuku esiphila kuzona namhlanje sijabulela ukuphila ebunzimeni kunokuphila ebunandini. Uma kufanele sixazulule inkinga zethu sizixazulula ngezinye inkinga. Ubona amanga nokuxabanisa yikona esikuthandayo. Kwabaningi bethu umona lona sewaba yifeshini. Yima ngixoxele kancane mfowethu. Kwakukhona omnye uba ababambiza uspikiri. Uspikiri lona abedume kakhulu endaweni yangakubo. Adume ngomsebenzi wakhe wobumessenger. Wathi ngelinye ilanga wahlangana nentombazanyana ebeyintle futhi ifundile ineziqu zobudokotela. Intombazane lena igama layo kwakunguSenzeni. Uspikiri washela intombazane yavuma. Kwathi kungekudala uSenzeni wamthanda uspikiri wayombika kubazali bakhe. Nabo abazali bakaSenzeni bathi uma bambheka uspikiri bamthanda kakhulu, bambona kunguye ozobaphathela kahle indodakazi yabo, bambona kunguye kusasa ozoba umama nobaba enganeni yabo. Azange kuphele isikhathi eside kangakanani uSenzeni nospikiri bashada. Bahlala emzini wabo bathola ingane eyodwa eyontombazane. Kwathi kungekudala uSenzeni wathola umsebenzi, umsebenzi wobudokotela esibhedlela sangakubo. Watholakala ukuthi manje uSenzeni sekathola imali eningi kudlula uspikiri. Waze wazithengela nemoto uSenzeni. Oh, yaqala imikhathazo madoda. Waqala imikhuba yakhe uSpikiri ngoba sikanomona athi uma uSenzeni aphekile ukudla okumnandi amphakela uSpikiri, uSpikiri athathe lo kudla amcithe ngoba nje anomona. Wathi umabuza uSenzeni ukuthi ndikodwa ndoda yami ukwenzelani lokhu na, abhoke ulaka uSpikiri ukuthi akamcede kuSenzeni. Ngelinye ilanga uSenzeni bambiza emsebenzini kuconference yabodokotela. Wazilungiselela uSenzeni, wathenga ingubo yakhe enhle phela ukuthi agqoke abe muhle kuconference. Wafika ekhaya wayibonisa uSpikiri, wathi maqeda lapho wayifaka ewardrobe. Ekuseni uSenzeni wavuka wageza wazimonyonga wazenza muhle. Wathi maqeda lapho wavula iwardrobe wathola ingubo yakhe idabukile ihlephukile isikwe ngesikero. Wathi macabanga wabona ukuthi le ndoda yakhe uSpikiri kodwa azange ayibuze lokhu. Oh, wasala wathatha enye ingubo wagqoka uSenzeni wahamba waya kuconference. Wathi mabuya ntambama uSenzeni wathola izindaba zishisa. Wathola ingane yakhe ithwele izandla enhloko igazi ligeleza ngemilenze ingakwazi ngisho nokuhamba. Wathi mabuza ukuthi ingane yami kwenze njani na, yathi ingane mama umngani kababa ungihlwengulile. Ngaleso sikhathi leyo ngane beneminyaka eyisishiyagalombili. Oh, uSenzeni wathuka waphansi wamelwa yinhliziyo. Wayithatha ingane yakhe wayiphuthumisa esibhedlela. Wathi mafika kudokotela, udokotela wathi ingane yakho angeke isakwazi ukuchitha amanzi ngendlela ejwayelekile ngoba ilimele kakhulu. Oh, uSenzeni washo ngesihlile esibuhlungu. Kusukela lapho asange athole ubuthongo, asange athole ukuphumula enhlizweni yakhe. Wathi ngelinye ilanga awasha iwashini wathola ipheshana esikhwameni sendoda yakhe. Wathi umafula lepheshana wathola ukuthi incwadi ebhalwe uSpikiri ayibhalela umngani wakhe. Incwadi ifunde kanjena: mngani wami, uye walala nendodakazi yami wangithembisa iinkulungwane ezimbili zamarandi, sengiyifuna-ke manje le mali. Uma ungenza njalo nje angeke ngikubophise futhi nonkosikazi wami angeke azilutho. Oh, uSenzeni azange akholelwa amehlo akhe, azange akholelwa umathola ukuthi yona le ndoda yakhe ayithembile, yona lena ayiwashelayo, lena ayiphekelayo, lena alala nayo, ubaba wengane yakhe nguyena owenze le senzo esibi kangaka. uSpikiri nguyena othengise ingane yakhe ngezinkulungwane ezimbili zamarandi ngenxa yomona. Ngikhuluma ulinyovo ayintshotsha yakhe kanti ingane yona ayikwazi ukuchitha amanzi ngenxa yokulinyaziswa ubaba wayo. Oh, abantu bamlahlile uJehova, bantu nimlahlelene uJehova na. Ngikhuluma nje imizi eminingi ichithekile ngenxa yomona. Ngikhuluma nje ezinye izingane ezihamba phezu kwazo ngenxa yomona. Abanye bafela emagcekeni ey'kolo zabo, babulawa abangani babo nothitshela babo. Ezinye zingcwatshwa zingakasebenzanga nokusebenza. Ithi ingane yabantu iqeda ukufunda igqokiswe amajazi ayo, ifile iboyfriend enomona ithathe impilo yayo. Omunye ufila nje ukuthi uthenge iy'mpahla ezintsha ngenxa yomona. Namhlanje umakhelwane wami isitha sami, umama wami isitha sami, ingane yami isitha sami. Abanye namhlanje bahlele majele bangonanga lutho ngenxa yomuntu onomona. Oh, umzalwane wami, ngabe wena enhlizweni yakho ubuthini na? Ngabe emizweni yakho ubuthini na? Yehla, yehla kuleyo moto ogibela kuyo yomona. Yehla kulelo bhasi ogibela kulo nomona. Yehla kuleso sihlalo somona ohlezi kuso. Susa imicabango yomona emqondweni wakho. Oh Nkosi, leta umona ebantwini, leta inhliziyo elukhuni ebantwini, leta ukuthula noxolo ebantwini. Ngikusho konke lokhu egameni lomfelo wethu uJesu Kristu.